Sikujua kama ungenisaliti kifaranga cha kuku nilikulinda na mwewe asikuchukue. Leo umeniacha shimoni, sijui wapi nitaenda. Umeniacha njia panda, sijui wapi nitaelekea. Mapenzi yetu ya kweli umeyatupa chini, umenishusha thamani, penzi letu limepotea. Nikumbuke baby once to me, remember everything baby, go I love you. Nikipona when I tap on umivu ya wewe. Nikumbuke baby once to me, remember everything baby, go I love you. Nikipona when I tap on umivu ya wewe. Mbaya sisi mizika wa tembo, moyo wangu ushapondeka. Kupenda pasipo upendo, hakuna mapenzi ushani mwaka. Hala mbeshele imegeuka kirio, nalia na kuna muangu moyo. Silali kwangu ya ishi matukio, mapenzi kwangu ni mzigo. Kukulu kukulu moyo mbio mbio, mai nikikwaza usiku silali, maswali mengi kichwa najuliza. Unanifanya niwazi juu yako, unanishakonda kutwa kucha mawenge sababu yako. Unanifanya nalia yani moyo kupeleka mbio, mbio mbio, nani kwako nimekuwa fagio, kila kona walipuluza. Nikumbuke baby back to me, remember everything baby, but I love you. Nikipona when I tap on umivu ya wewe. Baby, back to me. Remember everything, baby. Oh, I love you. Make it point when I tap on. Oh, me, who you are. Yeah. Make a book, baby, back to me. Remember everything.
Mawaka.